you can call me my what?
We use
she want to teach me her language.
Hura kasa.
And I teach her my language too. She want to teach me her language. And I teach her my language too.
Hura kasari.
Runyororutoro.
Omana wa mulodi akwenda tukutuku. Akwenda tukutuku. Tukutuku. Mupogereha tukutuku. Oba tulete uba. Tukutuku. Akwenda tukutuku. Omana wa mulodi. Tukutuku. Mupogereha tukutuku.
My baby. Panda mubongo niko bebe. Niko bebe. Kutoka Mbarara kufika Mvende.
Takwenda na boga. Ndingwe bijake zizivogia. Enjura wera tera. Kutina kurwaro mswija.
Ninyo we doksha. Pharmacy, medicine.
Omana wa mulodi akwenda. Tukutuku. Akwenda tukutuku. Tukutuku.
Aya.
Mupugire ha. Tukutuku. Oba tulete uba. Tukutuku.
Wewe.
Akwenda tukutuku. Omana wa mulodi. Tukutuku.
Ha.
Mupugire ha. Tukutuku.
Nja kumupamba na akusandara. Nja kupamba na akusandara.
Oba tulete uba.
Tukutuku.
Akwenda tukutuku. Omana wa mulodi. Tukutuku.
Mupugire ha.